icyo cyemezo twagifashe neza kubera yuko ni icyemezo kivuga ko dusigomba gukomeza nkuko mubizi icyo cyari cyasabwe n'ababuranira madamu Habyarimana ko ari uko dosiye yahagarara noneho bakavuga ko nta bimenyetso biriho bihagije bakadusigahagarira aho ngaho. Urumva rero urukiko rwatesheje agaciro ubujurire bwari bwakozwe n'uruhande ruburanira madamu Agata Habyarimana ruvuga yuko uburyo ubwo bujurire bwatanzwe bwaje mu buryo bunyuranyije n'amategeko, niyo mpamvu rero bujurire butemewe kwakirwa. Urumva rero ni icyemezo cyadushimishije kubera yuko bivuga ko dosiye ikomeza investigation zigakomeza zigakorwa noneho tukaba twizeye yuko wenda noneho bizihuta kurushaho kuko ntabwo uzakomeza gutegereza indi imyaka 13 cyane cyane yuko Perezida Macron mu minsi yashize muziko yavuze ko agiye gukora ku buryo hatangwa ingufu zihagije mu bucamanza kugira ngo dosiye zijyanye na jenoside zibashe kuburanishwa vuba.
Umwunganira mu mategeko Maître Philippe Meyaka aravuga ko agiye kongera gufata dosiye akayisubiza mu rukiko agasaba ko yongera gusuzumwa bundi bushya. Ni ibintu bishoboka iyo dosiye ikaba ihagaze cyangwa se ntabwo bishoboka?
Yegereye umucamanza juge d'instruction ushinzwe iyo dosiye amusaba nk'uko amategeko abimwemerera byakwemezwa yuko enquête zihagarara kubera ko kuri we yumva nta gisigaye gukorwamo ko nta bimenyetso biriho agasaba ko enquête ihagarara. Ibyo yarabyangiwe, abyangiwe arabijuririye, abijuririye urukiko rw'ubujurire rwanga kwakira ubujurire bwe kubera ko bwaje mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuri we rero ubwo ngubwo niba yifuza kongera gutangira bundi bushyashya amategeko arabimwemerera, ashobora kongera agasubira inyuma kongera agatangira. Ndumva rero icyatumye babiganira ubushize kitazatuma babyakira, nduva n'ubundi niyo njya gutangira ubwo busabe nanone nduva ntacyo buzagiraho.
Aravuga ko ubusabe bwe buramutse bwongeye kutakirwa ashobora kujya mu rukiko rusesa imanza, byaba bidashobotse nabyo akaba yakwifashisha urukiko rw'Uburayi rurengera kiremwamuntu. Ibyo ni ibintu nabyo bishobora kuzatwara iyindi myaka myinshi nkawe ukurikirana izo manza zibera mu Bufaransa nyuma y'imyaka 15 iyi dosiye ya Madamu Habyarimana itangiye ishobora kuzamara indi myaka 20 itararangira.
Tuziza ko bitazagira hose ukamenya imyaka 13 n'imiremire ni myinshi cyane, nta ni imanza nki hano mu Bufaransa zigeza muri icyo gihe. Icyo nakwibutsa kandi nuko Ubufaransa bugize urwo rukiko ari kuvuga rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, nabibutsa ko bwigeze no kukondana Ubufaransa kukondanya Ubufaransa kubera urubanza rwa Padiri Munyeshyaka kubera ko rwabererewe cyane. Ubufaransa bwigeze gucibwa amande n'urukiko rw'Uburayi ruvuga ko kuba urubanza rwabererewe gutyo ari ikintu kinyuranyije n'uburenganzira bw'abakorewe icyaha. Tukaba twumva rero nyine ucamaze Ubufaransa bwakagombye gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo dosiye yihute. Niba uwo mwavoka ashaka kwegereza izo nkiko nta kibumbuza n'uburenganzira bwe, erega n'ubu bwose numva avuga ngo tukaba baranira Agata bavuga yuko kuba urubanza rwabaye rurerure aribo bigiraho ingaruka. Njye nkeka ko ahubwo bitangaje kuvuga gutyo, muzi ko aho yagiye gusaba icyangombwa aho bita OFPRAS ni Office de Protection des Réfugiés, umuntu ajya gusaba icyangombwa yumva gusaba yuko bamwemerera kuba impunzi, muzi ko urwo rwego rwanze ubwo busabe rukavuga ko hari ibyo akekwaho bijyanye na jenoside ko ariko iyo mpamvu badashobora kumuha icyangombwa cy'ubuhunzi. Ibiza ko ubucamanza bwarakoze nk'uko bigomba kugenda amategeko akubahirizwa yari kubera ashubijwe mu Rwanda.
Mu kanya wavugaga icyo Perezida Macron atekereza kuri iyi dosiye, uwunganira Madamu Habyarimana Maître Philippe Meyaka avuga yuko ari dosiye ya politiki. Wowe uyifata nka dosiye ya politiki cyangwa se ubona politiki ari aho yivanga muri iyi dosiye, ubibona ute wowe?
Twese turabizi muri ubuka raporo yasohotse ya Vincent Duclerc mu minsi yashize yavuze ko politiki y'Ubufaransa yivangaga mu madosiye y'u Rwanda. Donc ndumva kuvuga yuko mu minsi yashize haba wenda politiki yaba yarivanze muri iyo dosiye. Nge ndumva ibyo ngibyo ni ibintu umuntu wese yakagombye gutekereza kubera ko na Vincent Duclerc yarabivuze. Vincent Duclerc yavuze ko kugira ku uyu munota mbere y'uko raporo ye iza, mbere y'uko Perezida Macron afata indi avuga ati noneho politiki ntituyivaneho ubucamanza bw'ubucamanza abanyapolitiki bivanze muri iyo dosiye, niyo mpamvu Madamu Habyarimana yakiriwe ahangaha. Ndakeka niyo mpamvu wenda atashubijwe mu Rwanda, kandi ubundi abantu bose bari muri situation nk'iyi basubizwa mu gihugu baturukamo byo nduva kuvuga ko politike yivanze muri iyo dosiye mu minsi yashize byo nduva nanjye nabitekereza kuba uyu munsi banze ku busabe bwe ngo nuko impamvu za politike icyo cyo ndumva kamema ari amatakira ngo
Maître Richard Gisagara ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika
nanjye ndabashimiye.